www.ekobeat.com.
It's a new generation in a big combination. Yeah.
Noya ugereranyije urwo mukunda wowe utari ho ubwanje nakwicara nkaguhimba mutima my mutima no kuri you give me fever yeah
wambujije amahwemo oya sinyike bukambirimo urwo ngukunda ni mamo. No mu batama byagezeyo utudefo twawe n'udukalite twawe byose mbikunda kimwe rimwe na rimwe urambabaza gacya nkabisubiramo
wowe wankubita si babade wowe umeza neza sinshavure uri uw'agaciro wanjye aho utari njye naho najya.
When I hear you, I feel you. Maze nkumva mayemusha. When I need you, I know I see ya. Nujye untenguha.
Dale
hey.
Hora n'ibyishimo kuko ngufite.
Ndagukunda nkumva ndaryohewe.
Hora n'ibyishimo kuko ngufite.
Icyama nkakwiyumvira forever. Uri njye ninyura amatwi yanjye oya nunge kure nakugenda na buri munsi yeye
byishimo byanjye wowe muzambaba yeye. I wanna give you love for me and you forever.
Uko gukunda nenda hero kukwiyumva mubimarire ni wowe nshutimagara mfite oya sinakureka oya 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 waga oya 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 waga no
kukuma gutuza kunyurwa amaranga mutima kanyuzura nkumva ndakomeye ndishimyeyo umagutusa kunyurwa amaranga mutima kanyuzura kuva ndatuje ndishimye
dale bora n'ibyishimo kuko ngufite
ndagukunda nkumva ndaryohewe
bora n'ibyishimo kuko ngufite
icyama nkakwiyumvira forever.
Ndagukunda nk'abanjye reka kwirirwa ubaza kwizihirwa ku mutima inyura muri wowe. Mon cœur, mon amour, ma vie, mon seul moyen de vivre, bébé. Oh mon Dieu, à quel point je t'aime. Tu es à moi et je suis à toi.
Mélodie, mélodie, nous pouvons en dire. Mélodie, mélodie, oh y'a nous mose, ni bien ici moi. Et j'aime ma way, au caméa, qu'on aimera. Sina tumugenda ndagukurikira wowe
amawe sempita magambo yasobanura uburyo nkwiyumvamo buruko nkumvise. Oh you make me lose my mind. Hey, I found my home with you. Ni wowe nshaka na wundi. I found my comfort zone. One Jesus, one the way.
Ndagukunda nkumva ndaryohewe
bora n'ibyishimo kuko ngufite
icyama nkakwiyumvira forever.